ngena ubidi ukatilika bantwana bana lapho sithi ayiyeni khona kule gate yangthola abanye bayaphuma abanye bayangena ubuka lapho uzohlala khona ngoba istyle sami nabo bulu basabajob lokhu mthulile ngibekile ngikumile ngifuna ukubona bazikhanda kanjani manje sengikhulile ngihambile ngibonile akekho umuntu ophethe uthando lomculo njengami ngoba mina ngiyasithandela into yami mina ngiyayifela futhi akekho umuntu ozongitshela izitha zami ngiyazithandazela sukakudala umuntu afisa ukuthi angaphumelela ngaphandle kwey'dakamiso ngaziyeka unkulunkulu uyazi ukuthi ngithembe kuyena wathi mfana mina ngithatha dala umhlaba wakho ngijikelele zonke amateka amasha nabantwana bami zonke ama-VA amadala ngithi zonke the good life Isfuna zonke, amatika masha nabantwana bami zonke, ama VA, abantwana ngithi zonke, the good life, the good food zonke, isfuna zonke.
PhoenixPhoenix.com.